sawirkii tomnaad lanka la araw barak iyo naagta la araw dibora oo dhamaantiyood israa'iiliyiin ahayn yaa way ki kulmeen buurta la araw tebor buurtaas madii gaareen yaa kan aaniyiinta ciidamadood dhamaantiyood dagaal haki gaadeen wayna wadadeen 900 oo qof sagaalkaas reer bani israa'iil oo dhan way wateen seef lan walbana gacantay buuhdi madii seeftaha u socdeen yaa way gaareen webi la araw webigii buurta tebor madii ciidamada adawshooy meeshan gaareen yaa way arageen inay buuroogan ha gudbi karin wayna ka arageen webiga dhatiyey lan ka soo bahaw markaas yaa ciidamadii reer bani israa'iil isweydiiyeen unu maguuleysadaane ama maguuleysadaana markaas yaa naagtii la araw dibora yaa way ka tiri isin ciidamada lugta inay anseedaan yaa lifadee dagaalkana wadaan